Ushalichi chalmane na pesheya Elichi manzo pegani Samshalichi chalmane na pesheya Elichi manzo pegani Bento yambu mshana Iyatholwa Umina minetemba Bento yambu mshana Iyatholwa
Yes, only, but
I'm
not saying.